la potion. Hip-hop troubadour, hip-hop prophecy. Hip-hop start from the point of synergy. Point of you and me, hip-hop scenery. Hip-hop I am, hip-hop vis-a-vis. Leto chizi hini drum map set up. Mambukizi na yokupa ni avino usifanye check-up.
Kidore cha mwisho juu.
Shut the f**k up. Kawaskize KU, bwa mdogo iyo sio hip-hop. This time suck, hip-hop enemies. Hip-hop undoka kwenye hip by enemies. Hip-hop energy, this year 17. Kutorudi nyuma iyo ni hip-hop legacy. Mshahara wako kwangu posho, troubadour. Big boy, troubadour, juma nyoso. Still nipo loko kama mzawa kwenye soko. Naiza kaza mpaka gangster akacheza by koko. Troubadour malt system, usije moja njoo kundi. Ili mnaporudi malt victims. Hii ni 442, hii ni movement, ila hii ni there for you. Funk vibe, nikiwa na washikaji thug life. Nikiwa na washikaji pass mic. Yeah, usishangae mi istari na zungusha. Ukiona ime kugusa chill, cheza achukucha. Most mwana wali mtaani anachezwa yeye tu. Ila tu na mani mtaani anachezwa yeye full. Napanga hii mipango kama uzazi. Kimbia na kakako boy, leo nipo in charge. Leo nalipuka kawa asi. Na nipo on time ka vikao vya wazazi. Na niko online kama group ya Wasafi tumewaka. Kama umeorder beef weka wazi. This track kama una upeo njo to discuss and bizma. Urafiki wa kweli kwenye shida skiza. Nachotoa hapa ni maarifa maisha. Maisha yana ukweli nje ya Insta Africa. Inasikitisha utumwani maskini analia njaa. Ana kiu hana maji mpe haki. Ili kujepusha na visasi. Jizi napanda juu kama idadi. Yeah, na real na mtaka aika. Nimemchagua yeye ni lewe mibobu haisa. Haya yote maisha madi. Sina utajiri ila jinsi na tafsiri na B. Troubadour, dropping dice, my favorite singer Sean P. P-Body was my favorite nigga, Unataka mapenzi flow tanga. Natangaza nafasi za siojua madi jaza. Ngawa haitulipi, lakini natulisha. Sometime tuna chill, tunaimba. Sometime tuna chill na washikaji. Sometime tupo still, tuna deal na waisani. Troubadour, sanga luise. Nikiingia ba, watu wanashangaa. Truba kunywa usilipe. Nisa uongerefa usishinde mi sababu ya rado. Kusema feed ya siulize. Money is my mission. Kila nachofanya kinaitika kwa uhakika transmission. Na nasikika kama speaker, God listen. Maisha ni safari mwenda pole asiusiki. Kiona siya kuambia yo ni gossip. Bang here, nafanya kwa isia utadhani praise and worship. Niki anapenda sana yule demu atajana. Mshaurini atalia siku akiwa wanagana. Tunafata misingi. Young killer, hakuwa na chakuibio ndo mana tukamuibia mlinzi. Tukamfanyia uzinzi. Nimekuja majembe kudai kwa mana game hailipi. Maulidi au Shafii tuwape timu mwe makocha so makosa. Demu ameongwa simu mpe vocha. Marapa nso wakubali tema yai. Nisawa na wangombe waki sasa na wawaka na wazai. Yanunya ni tomboy au many men. Kama ni tomboy ni penny pen. This is crazy.